Headlab.co.
Yo, Trey Fizzo, suit your vibes, I made high life. Power black tracks, I don't hate, I see you.
Your tracks.
Five star rap.
Put some 808 on this.
It's just saying that chill with it. Of ways, can you please intervene? Nitunya koma brass, not here, I am a tavern. Nika chosa voko yanga, I see that they offo. Kai ni yoti kama monga supu ya maofo. My songs are still buzzing, monga nzi mbaouch. Maete nava faka kumbu yonga mabaouch. Atifizo kamunduka mozika saka kushupe. Dawa apa target ni kunungila dumpe. Apa nina kuka move my rooms vili vakanti. Na vima gelo vima samba monga voi kamti. I'm getting it super, go panda my hell. Doing it for my fam, gako tima shanga mbeo. I prove before tin bass, monga space ya kamin basi. I make it rain gama nyimbasi. Accuracy may wait, apaza pocho sa metafo. Wafuna ni gwenga number after three, I'll never fall. Let me drop some shit, monga na javo sasa. Nivalangize my lines, ayali pambasa. Everything is raw, kwa chameshi munrai. Ukaliwa kama nomo, wana yambila pa dry. Siri monga marapa cha recycle my bass. In any title skill, DNA rap mu magas. Kunipela my flows, ya marapa wana jai. Like line, yena speed at the mark. Kai, like contact na big ati sound. Mwanza mupempa feature, saziwa na matanti. Gonga leso mplan ya teacher. Angas na chite, swanga chite, mfuniko chite, kutwa chite. Bati sinza kamba zina, tikuti wa chite. Surrounded by work and dope rapazi. Mafuno mapasajus kwa malipa mabanzi. Hatred, choke na kuliva, chavezo ndiamba. Nishinimba, kana bebe wanambo imba. Siwa ziwa kulinga niza levo ni mpola. Manjelelo niza vasoka, noti bola. Music industry, stima vala vimpombo. Ni madrip, manike, matis yao neka kombo. Kulibea masaina, atilelo wa blow. So I beg a promoter, ngazai feeling a tiawa. Uchite chini na mufaka mumbambo. Pata mafuno paka nzelunga, preaching a bambo. Hii ni vibe, ya mkings malembe. Yeni masoko lola, holo chat sina lembe. Wama shatava na connection, okay yan sholo. Deli basa kila beef, bata kuja van sholo. Ni mankala cheni tamba industry. Yano masiku wake shiwa shanshiri. La power kusuila kwa masuku. Nika punda sucho vibes, muzi punda meda. Nizofuna mvele drifters, nikalibo enda. Five star rap, hii ni rap tutorial. Nipase nkoni juice, pe mukali kumapodio. Vizo, kapisho kuchila gawa hundi. Iviva music, nishtila vena bundi. Mwana wakumawa, olimbanga yongayo. Mvela koi rap, vizimye kovo vigayo. Afuno ringa hood, mpeleke kuseko. Kari wanga ni heo, wambili wana pilako. Hey yo nigga, what's up?
ZambiMusicBlog.co. Power Flag.